w'ekibiina ki National Unity Platform bategeezezza ng'omuntu waabwe abakwatidde bendera okuvuganya ku ntebe nnene y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe beyitira Bobi Wine bw'agenda nate okwetaba mu kubaganya ebirowoozo kw'abakulembeze okutegekeddwa kampuni ya National Media Group era nga bo ba National Resistance Movement bategeezezza ng'omuntu waabwe bw'atagenda kwetaba mu kubaganya ebirowoozo. Oko mukogerako ne radio eno David Louis Lubongoya nga ye muwandiisi ow'enkalakkalira w'ekibiina ki National Unity Platform ategeezezza nti newankubadde NRM egamba nti omuntu waabwe tagenda kubanga yeetaba mu debate eno, Kyagulanyi ye olwedde yategeezezza dda nga bw'agenda nate okwetaba era ng'enteekateeka zonna zikoledda nti watabawo kikyuka omuntu waabwe wakwetaba mu debate eno. Okuyita ku mukutu ogwa X ab'ekibiina ki National Resistance Movement bategeezezza nga bwe bafuna okuyitibwa okwetaba mu kubaganya kw'ebirowoozo kuno era ng'okuyitibwa kuno bakufuna nga 21 omwezi ogw'11, wabula baali bafunadde enteekateeka zaabwe ez'okuyega abalonzi ekintu ekitasobola kusazibwamu era nga kampuni ya National Media Group yategeka okubaganya kw'ebirowoozo. Wakati mwabeesimbyewo kuli Mbaraka Munyagwanga ununu wa Communist Money Party, James Nathan Nandala Mafabi wa Forum for Democratic Change, Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation, Elton Joseph Mabirizo wa Conservative Party, Robert Kasibante wa National Peasant Party ne Frank Bulira banobu na bavayo ne bakkiriza nga bwe bagenda nate okwetaba mu debate eno. Kina jokira nti debate eno singa President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde agyetabyemu gubadde kugenda kuba mulundi gwakubiri nate nga bakubaganya ebirowoozo abeesimbyewo ng'era yasemba okubaawo yaliwo omwaka gwa 2016 so nga omwaka gwa 2021 teyasooka kubaawo.